aha, him K Biz, City Co Biz, Ntani Accuracy, aha, MP Junior of course.
Jordan Pura Tuweza, Jordan Pura Tuweza, Onyeshe, 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 si tunaweza. Jordan Pura Tuweza, Jordan Pura Tuweza, Onyeshe, 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 si tunaweza. Jordan Pura Tuweza, Jordan Pura Tuweza, Onyeshe, 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 si tunaweza.
Si watanja wagenga temaji, tunakamu kichana mapasi. Samahani, hey, cut party. On the track and your bones in a nice thing. Si watanja wagenga temaji, tumekamu kichana mapasi. Samahani, hey, cut party. On the track and your bones in a nice thing.
Mapasi ye kwanza, DJ Van Angel number one on the game. Nindyo star, nimekamu wa show, venye mihu flow. Mika after na ngaka star, niko hike ajabu. Sije kasa hao, mina shot kaparao, mina shot kaparao. Nito come from to laka pili kitu, nito kuja na vitu, aha, aha.
Jordan Pura Tunaweza, Jordan Pura Tunaweza, Onyeshe, 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 si tunaweza. Jordan Pura Tunaweza, Jordan Pura Tunaweza, Onyeshe, 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 si tunaweza.
Ikiwa bilo mike utanipa mabaka, with you and you and the family gonna make up. Baby so hard but we gonna keep up forever, to stand that you get a leg a cop. You ain't call in the game, girl is my name. Thanks God I shame to what I trust to him. Nina jana, siku na mjana. Nina wabana sana, siku madhaniwa sana. Una dance slow, slow on the floor. Go dance now slow, slow on the floor. Then turn left, right, slow on the floor.
Show them Pura Tunaweza, show them Pura Tunaweza. Onyeshe, 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 si tunaweza. Show them Pura Tunaweza, show them Pura Tunaweza. Onyeshe, 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 si tunaweza.
DMX on the mix, Nikki one of an angel, couple boy on my side. Sisi ni weso, siye tuhatuna dope. Kenyan hii ni kuhasa nyo tupate easy dope. Kupaji situ navi, ndo mana wave mizuka. Msiye mga uzunika, tukotuka mashati. Nazema nfanyi kazi, tupate maitaji. Yeah, sisi ni weso, siye tuhatuna dope.
Kama ni kuimba, imba, show them tunaweza, eh. Kama ni kucheza, cheza, show them tunaweza, eh. Kama ni kuimba, imba, show them tunaweza, eh. Cheza, cheza, show them tunaweza, eh.
Hili goma, tumewapa. Sindo, kiboko town. Mizuka, mizuka, tunarusha. Sindo, wakali wao. Hili goma, tunawapa. Sindo, kiboko town. Mizuka, mizuka, tunarusha. Sindo, wakali wao.
Mystery, mystery, tunachana. Kwenye jiko, watu watajisana. Hey, bro, kuna kusimama. Luka, luka, juche, na luka sana. Mystery, mystery, tunachana. Kwenye jiko, watu watajisana. Hey, bro, kuna kusimama. Luka, luka, juche, na luka sana.
Jode, mbura, tunaweza. Jode, mbura, tunaweza. Onyeshe, 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 si tunaweza. Jode, mbura, tunaweza. Jode, mbura, tunaweza.
Papa misikora, naka kwa kora. Walisha likimua, nikikopa Coca-Cola. Walisha likunura, nikapata mtoto mkora. Na vitu kwa ndegoro, na mitu chokoraj. Demetari wa mistari, na kamna uzangi. Uda anaroka, asubuhi na mapema. Anasinda kepu, juu, nekete. Nikuli si uronga, igoro ya maisha. Zigizagi kwa pamoja, para kuja kwa pamoja. Kama tu spark, kama wazalenda Kenya. Niheri tulumakapa, madala na wizi. Machozi ya nitoka, fikire ya nikuma. Utamu wa mandazi, nikukulanga su. Su.
Jode Pura Tunaweza, Jode Pura Tunaweza, Onyeshe, 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 si tunaweza. Jode Pura Tunaweza, Jode Pura Tunaweza, Onyeshe, 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 si tunaweza. Jode Pura Tunaweza, Jode Pura Tunaweza, Onyeshe, 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 si tunaweza.
Ukurasa.